downloadani tikumvera nyimbo dzapamwamba pamalawiwanga.com. Download and tikumvera nyimbo dzapamwamba pamalawiwanga.com.